Abazadde abakyaganya okuzza abaana ku masomero baakukolebwamu ebikwekweto era bagenda kuyolebwa. Amyuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Ssembabule Faisal Sserwagi alabudde abazadde abatannaba kuzza abaana ku masomero nti ebikwekweto bino babyerinde kubanga tewali n'omu gwe bagenda kuttira ku liiso.
Idi yawedde era abazadde balina okutwala abaana ku masomero era batatwale baana ku masomero. Tujja bavunaana kubanga amateeka weegali agavunaana abaana okusigala ewaka nga bakola emirimu. Abazadde baagalambeza kubasigaza naddala mu biseera bino bye tugenda mu sizoni ey'emmwanyi. Ekimu ky'amateeka okubanga biseera bya kusoma ate nga omuzadde otadde omwana okugeza mu nnimiro okukola emirimu gy'atateekeddwa okukola. Era twagala buli muzadde okwakola obuvunaanyizibwa bwe obw'okutwala abaana okubazzaayo ku masomero.
Abazadde buvunaanyizibwa bwa tebalina kwekwasa kyekwaso kyonna. Kyebalina okukola kwe kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe.
Amyuka Aradison Sserwagi ategeeza nti batandise n'ebikwekweto ku masomero agatataddeewo nteekateeka ya kulwanyisa kirwadde ky'Ebola.
Tukabeera okutandika n'olwawo tugenda kutambula ne bagiso baffe bagenda kubeerayo nti n'abakansala abalonde buli mukulembeze yenna kubanga alina okwenyigiramu kubanga kati abakulembeze baakalondebwa bakyali batya ate baasaba nti balina okuweereza abantu. Kati tugenda kukolera wamu kulaba nti tukola ebikwekweto n'abo abakulu b'amasomero tunaasanga nga tebagoberedde enteekateeka ya minisitule ya health ey'okukola SOPs ezo ze baabawadde. Tujja kubona tetubakwata era nga tubavunaana obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe bwe balina.